Even a moment good like this,
kubanga ffe tetwaliyinziza kwesabira mukama obudde buno okubutuwa.
Bayibuli etukakasa mbalumi esula y'omunaana
omukaagaolwabirimuomusanvu
tetumanyi kusaba nga bwe
kitugwanidde,
naye omwoyo omutukuvu atusabirawo nga bwe weetaagira nga bweyagala, kubanga akebera emitima era amanyi bye twetaaga
kyetuva
tukuddiza ekitiibwa
n'ettendoolw'ekisa
ekirabikira mwoyo omutukuvu
ekitukwatiddwa
kankano mukama
omulungi.
Tukwebaza mukama waffe Yesu
olw'okukkiriza
omwoyo omutukuvu okusigala naffe ennaku zino, kubanga watugamba Matayo esuli ya
28:18-20,
sigenda kubalika
naye
nja kuba ngena mu maaso n'okuba mu masekati
gammwe
okutuusa ennaku ez'oluvannyuma. Mukama ky'ova wayogera mu Yokaana
14:12,
tulekanga bamulekwa n'otumira omubeezi omwoyo omutukuvu era abadde naffe n'okutuuka kankano. Tukwebaza omwoyo w'ekisa olw'okubeera mu masekati
gaffe,
era naffe tusiima ne twongera okukusaba oyongere otukulemberemu, kubanga abakulembera omwoyo wa Katonda
aboli
ezzadde lya Katonda. Tusaba otuyigirize era otujjukize byonna bye tubadde twerabidde, kubanga kyawandikibwa ku ggwe
mu
Yokaana esuli ekumi n'ennya
tibw'olijja
olituyigiriza byonna olitujjukiza
byonna,
tukusaba amafuta agayigiriza kubanga yigwe mukama akulukuta amafuta agatuyigiriza nga bwe kyawandikwa mbale Yokaana esooka, weebale omwoyo w'amazima okukkiriza okweyongera okubeera mu masekati
gaffe
wamu n'eggeri abamalayika abaweereza wamu naffe abakwata ebigambo by'omu kitabu
olw'omunaana
n'olw'omwenda. Mwebale mwenna eggye lya mukama eri abamalayika amalayika abalwanyi mweyongere okulwana ku sayidi
yaffe
okulwanisa omubi
sitaani wamu
ne bamalayika
baabaagwemizimu
mugisaggule
mugifefete
musibe mu bunnya obutakoma otuwa ku lunaku lw'omusanvu. Enjiri y'obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu yeyongere okugenda mu maaso
okubuulira
eri amawanga gonna
mu
linnya erya mukama waffe
Yesu.
Amen. Mukama akuwa omukisa,
wetuulireko,
tweyongereyo n'obufunze bw'olugendo lw'eggulu.
Tujjukira
ng'olugendo lw'eggulu
lw'olugendo
lw'obulokozi, lugendo lwange naawe,
lugendo
lwabo abaatusookawo,
lugendo
lwaffe abaliwo leero
n'abo
abagenda okujja
okutuuka
okudda kwa mukama waffe
Yesu.
Tukyali mu kibuga kya Katonda Yerusalemu eky'omuggulu, kuŋŋaaniridde n'ey'abamalayika n'abatukuvu ba Katonda, era nga tukyalaba sitaani n'abamalayika
baabo
mu ngeri ey'okubiri mukama gy'amubikkulamu.
In the second way God reveals him,
we tuzze tulaba nti ku ntandikwa ya AD,
where we saw that at the beginning of AD,
sitaani ne bamalayika baabaagwo,
Satan and his fallen angels,
baabagoba mu ggulu,
they were just from heaven,
era obuyinza n'abukwasa Jezebeli,
and he gave authority to Jezebel.
Naye twalaba ekitundu ekyokubiri,
but we saw the second part,
mu katundu ako,
in that portion,
nga twebuuza biki ebyaddirira,
and we asked what followed,
ku sitaani,
on Satan,
ne bamalayika baabaagwo oluvannyuma lw'okubagoba
mutuzze
tulaba ebintu bingi
kwebyo
ebyaddirira
oluvannyuma
lw'okugoba kwa sitaani bamalayika be
mugulu.
Twasembyeyo nga tulaba
agenda
oba pulaani ya sitaani,
the agenda or plan of Satan,
yakwasa Jezebeli,
which he handed over to Jezebel,
malayika yasooka okugwa n'amwegattako,
the first fallen angel to fall and join on him,
ng'alina ekikompe,
and he holds a cup,
ekya zaabu,
the golden cup,
ekirimu enkwe za sitaani,
which holds schemes of Satan,
ezimanyiddwa nga
which are known as the abominations, filled with all forms of abominations.
For
so the chief abomination which causes desolation, and that is Satan himself, and the many other abominations of contending against God, which involves stealing, killing, and destroying, which were put on the foundation of lies. And still in that same cup, which is known as the magic bull, or the book of the sorcerer, the book of Satan, and in it are the
fields
of the adultery of Jezebel. And we discovered that that book of the sorcerer is the book of Satan, which is known as the magic bull, or the cup, and it holds two covenants, the Old Testament of the devil, which holds the fullness of all abominations, and the New Testament of Jezebel, which holds all the fields, every worthless thing, acts which are despicable.
I
expect we understood well that word. This
day
we want to move on proof. The proof which confirms that truly Jezebel was given authority and the throne and the power of Satan, together with the plan which is in the magic book, the book of Satan. We want to move on proof
that
Satan gave authority and the throne and the power
and
his plan or agenda, the plan of Satan in the cup, in which is known as the magic book, the book of Satan, and he gave them to Jezebel, which is what we want to move on proof today.
Yes,
praise Jesus so much. We want to be moving on. And by name and voice, Apostle Ronald Hope Witness, together with Pastor Gosa, and
our
Bible reader, Pastor Teacher Isaac. We love you all in the name of the Lord Jesus. We are still moving on with the journey of heaven. And I told you we are right in the city of God, Jerusalem of heaven,
the
great gathering of the angels and the saints of God. And we are seeing Satan and his fallen angels. In the head now we are seeing is to wanting to prove.
We want to prove
that indeed Satan gave his throne, authority, and all the power, and his plan, which is in the cup, which is known as the book of Satan, or the magic book, onto Jezebel. That's what we want to move on to prove. For we've been studying much that this Jezebel, mother of all adulterers,
is
the adultery of straying from the Lord, and the adultery of the world. And we realized that he was the first fallen angel to fall and join on
earth.
Even though this spirit has been working in the different people within the world, ever since Satan was bound in the bottomless pit, the throne was given to Jezebel and the plan of Satan to run it, together with the angels who are not bound, the fallen angels who are not bound.
So
this day we want to move on and get that proof. For when we begin, when you are not in
doubt,
the major things to be focused much are on what you're going to move on to prove us. The beast on which Jezebel sits, it holds seven heads and the ten horns. Even the old serpent Satan, he too has seven heads and ten horns.
balancing y'amaanyi ago.
It's what is going to be showing you the balancing of their power.
Obukakasa nti da Jezebel.
Though the proof show me that truly Jezebel
atudde mu ntebe ya Satan,
sits on the throne of Satan,
maanyi ge n'obuyinza,
all the power and authority,
era ng'addukanya plani zonna,
and he governs all the plans
Satan yali addukanya atanasibibwa,
that Satan governed before he was imprisoned.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Tugambye nga tunootinga wansi awo,
as we not down there,
nti ensolo Jezebeli kwatudde,
the beast on which Jezebel sits,
erina emitwe musanvu,
it has seven heads,
n'amayembe kumi,
and the ten horns,
so nga ne Sitaani,
yet Satan himself,
omusota ogwedda,
the olden serpent,
tuluji tuba,
or the dragon,
ng'erina emitwe musanvu,
and it has seven heads,
n'amayembe kumi,
and the ten horns.
Wano tugenda okwongera okujja obukakafu,
here is where we're going to move, get proof,
obutulaga nti ddala kituufu Jezebeli atulira eddala mu buyinza obwo,
which shows truly Jezebel is sat in that
nga Sitaani bwe yabutambuliranga,
just as Satan moved by it,
era ng'addukanya byonna ebiri mu kitabo kya Sitaani,
it governs all what's in the book of Satan,
pulaani ya Sitaani,
the plan of Satan,
kitabo ekyo ekimanyiddwa nga magic
book, known as the magic book,
oba ekikompe ekya zaabu,
or the golden cup,
ekijjudde emizizo,
which is filled with all abominations,
n'ebitambi,
and the filth,
ebikolwa ebitasaana,
the acts which are worthless.
Yesu yebazibwenyo.
Praise Jesus.
Bw'oba otunulidde ku bikulirwa kumi na musanvu,
when you look to Revelation 17,
tugambibwa ebigambo bino ku nsolo Jezebeli kwatudde,
we are told these words on the beast where Jezebel sits.
Obukulwa kumi na musanvu n'olwokusatu,
Revelation 17 verse 3.
Kubikulwa essula y'ekumi n'omusanvu n'olunyi olwokusatu.
Revelation 17 verse 3.
N'antwala mu ddungu mu mwoyo, naye ndaba omukazi ng'atudde ku nsolo emyufu ng'ejjudde amannya ag'obuvoozi, ng'erina emitwe musanvu n'amayembe kumi.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Agamba nti yamutwala mu nsi ey'omwoyo,
he was taken into the spiritual world,
oba gwe tuyita omwoyo atabula wonna wonna,
what we call the spirit who is everywhere, and the ten horns,
era nga ogusota Sitaani,
and just as the dragon Satan,
wegulina emitwe musanvu,
how it has seven heads,
n'amayembe kumi,
and the ten horns,
nga bwe tubadde tukakasa nti ddala obu Sitaani yawaayo obuyinza bwe,
just as we proved that Satan handed over his authority,
n'entebe ye,
and his throne,
n'amaanyi,
and his power,
wamu ne pulaani ye,
together with his plan,
eri mu kikompe Jezebeli kyalina,
in the cup which Jezebel has,
ekimanyiddwa nga ekitabo kya Satan,
which is known as the book of Satan,
magic book,
the magic book,
omuli buli mizizo gyonna,
which are all the abominations,
wamu n'empitambi,
together with the filth,
so okakasa ebyonna,
now to prove all that,
tusazeewo okulabika nga tutunuulire n'ensolo Jezebeli kwatudde,
we've decided to look at the beast on which Jezebel sits,
erina emitwe musanvu,
and it has seven heads,
n'amayembe kumi,
and the ten horns,
so nga n'ogusota ogwamu obuyinza,
even the dragon which gave authority,
nagwo nga gulina emitwe musanvu,
and it too has seven heads,
n'amayembe kumi,
and the ten horns,
tubadde tutunuulidde ku bikulwa kumi na musanvu,
we looked at Revelation 17,
n'olulimi luno olwokusatu,
and this verse 3,
nga tukyalaba ensolo eno,
still seeing this beast,
ka tusomeyo tuwulire,
let's read and we hear.
Ku bikulwa essula ey'ekumi n'omusanvu n'olulimi olwokusatu,
Revelation 17 verse 3.
N'antwala mu ddungu mu mwoyo, naye ndaba omukazi ng'atudde ku nsolo emyufu ng'ejjudde amannya ag'obuvoozi, ng'erina emitwe musanvu n'amayembe kumi.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Kitusoose okuba nga tukakasa,
what we first proved,
kiddala kituufu omukazi ono,
that truly this woman,
omanyi tumuyita omukazi olw'ensonga ez'enjawulo,
no, we call her woman because of different reasons,
yasalawo okwefuulafuula ng'abakazi,
decided to make appear as a woman,
nga tumanyi nti ye malayika yasooka okugwa n'eyeegatta ku Sitaani,
was the first fallen angel to fall and join on Satan,
neyeewaayo okufumbirwa Sitaani,
gave himself to get married to Satan,
nga naffe bwe tukkiriza Katonda natufumbirwa gy'ali,
just as we believe God and we get spouse to him.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Bali ekigambo ekyo yekigende buziba tujja kwongera tukitegeera.
Now that word, when we go deeper, we shall understand it.
Naye ng'akabonero kano ak'ensolo kwatudde,
but the sign of the beast on which he sits,
okubeera n'emitwe kumi,
to have
n'emitwe musanvu,
seven heads,
n'amayembe kumi,
and the ten horns,
abonero akagenda mu maaso n'otukakasiza ddala,
the sign moving on to totally prove us,
ddala Sitaani yawa Jezebeli obuyinza bwe,
truly Satan gave Jezebel his authority,
n'entebe ye,
and his throne,
n'amaanyi,
and his power, power.
Ne plan, ye,
the
divine
plan, plan, the plan of Satan. In the golden calf.
Jezebel,
which Jezebel has. Which holds all the abominations. Together with the field.
It's
known as the book of Satan.
Magic book.
The magic book.
Yes,
praise Jesus
Amen.
So much.
So,
now that sign proves. But when you look to Revelation 12.
It's
dragon Satan. They show us that him straight. He moves on to have the seven heads. And even the ten horns. When you look to Revelation 12 verse 3.
The
Bible speaks like this. Revelation 12 verse 3.
Ni wale bika kabonera kalala mguru. Ilalaba. Ogusota ogumyufu ogunene ogulina mitwe omusanvu namayembe 10 ne ku mitwe gyago engule musanvu
Yesu yebazibwe
Jesus so much
agamba nti mukubikulira ono 12 n'olwokusatu
Revelation 12:3
nti era laba akabonero akalala
that's still another sign
ogusota
the dragon
ogumyufu
the red dragon
ngabulina emitwe musanvu
and it held the seven heads
n'amayembe 10
and the ten horns.
Yes, yebazibwe nnyo.
Obatunulidde
ensolo Jezebel kwatudde.
When you look at the beast on which Jezebel
ogiraba ng'erina emitwe gy'omusanvu,
see it have the seven heads
era nga erina n'amayembe ago 10
and it still has the ten horns.
Twakulaga engeri transfer z'amaanyi.
We showed you the way the transfer of power
agaali mu mitwe omusanvu eza dragon Satan
in the seven heads of the dragon Satan
and
the ten horns as we are to understand them. They put them in the beast on which Jezebel sits. All that we shall move and understand the beast. But all these move and give a sign
Jezebel,
which show us that truly Jezebel sat on the authority of Satan and his throne and in the power.
One is
governing all plans of lying the world as we speak. Reaching the years which is a thousand which are missed. When Satan will be released to come deceive the world again. But today Jezebel is the one involved in the lying of the world. Just as Satan lied, even to add on all the abominations. Praise Jesus. Now yesterday we looked, we saw that they're going to reach give him a punishment for Jezebel. Governs as the plan of Satan was.
Then
her own things which she planned. Praise Jesus
Amen.
So much. Now in that way, when you look to Revelation 12 in verses 7,
they show
the dragon is the Satan which has the seven heads and the ten horns. Let's hear. Revelation 12 verse 7.
Ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo. Olw'omunaana ne batayinza so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. Olw'omwenda ogusota ogunene ne gusuulibwa, omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Setaani omulimba w'ensi zonna, ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baago ne basuulibwa nagwo.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Omusota guno ogw'edda,
this old serpent dragon,
Satan
himself,
omulimba w'ensi zonna,
deceiver of the entire world,
otulabye nga
we saw he has seven heads and the ten horns. Now we've understood well. Truly, when we speak of the old serpent or the dragon,
we
have the seven heads and the ten horns. Here we speak of Satan himself. Now we want to compare and to show how this authority which he had, how he transferred it to Jezebel to hand over his plan, the plan of Satan, which is in the golden calf,
emizizo gyonna egya
setaaniezizikiriza which cause desolation
wamu n'emitambi yagize y'obwenzi bwa
Jezebelitugambyeko
nti kyekitabo kya
setaani
ekimanyiddwa nga magic
book
kale nga tulaba obubonero obwo
oba
otunulidde ensolo eno Jezebeli kwatudde
egenda
mu maaso naye okulaga nti erina emitwe gy'omusango n'amayembe kkumi naye nga n'obuyinza bwetambuliramu
n'amaanin'entebe
omusota guno gwe gwabuwaayo
oba
otunulidde ku bikulwa
13olusooka n'olwokubiri Revelation 13 from verse 1 and 2. Revelation 13 from verse 1.
Neguimira ku musenyu gw'ennyanja, n'endaba ensolo ng'eva mu nnyanja, erina amayembe 10 n'emitwe 7, ne ku mayembe gaayo nga kuliko engule 10. Ne ku mitwe gyayo amannya ag'obuvoozi.
Agamba nti yalaba ensolo y'emu eyo
yetulabye
Jezebeli
kwatudde
ng'erina emitwe gyayo
musanvu
n'amayembe kkumi yesu yeebazibwe
nnyo
kwetegereza tugenze mu maaso n'okufuna obubonero obwo bukakasa
nti
ddala kituufu ogusota ogumanyiddwa nga
setaani
ogulina emitwe omusanvu n'amayembe kkumi gwali gwazimbayo dda puroguraamu
empya
emanyiddwa nga yesu yeebazibwe
nnyo
emanyiddwa nga ensolo kwegamba ensolo eyo mwoyo gwa
setaani
mwe yasobola okuba ng'apaakinga amaanyi ge gonna n'obuyinza
bwonna
yesu yeebazibwe
nnyokubanga
bwe tulaba ensolo ng'eva mu
mazzituba
tetuwogera ku mazzi gano aga
bulinaye
tuba tuwogera ku bika n'ennimi
n'amawangamwoyo
gwa setaani mu masekati
g'abantubw'oba
otunulidde olunyolwa okubiri tunyonnyola ensolo eno
n'engeri
sitaani gye yawaayo amaanyi
gonna
katusome tuwulire
ku
bikulisitula 13 n'olunyo lwokubiri n'ensolo gye nalaba yali efaanana ng'engo n'ebigere byayo ng'ebyaddubu n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma n'ogusota gwe gwagiwa amaanyi gaayo n'entebe yaayo ey'obwakabaka n'obuyinza obungi
yesu yeebazibwe atugambye nti ensolo eno gye yalaba
eyalinganga
engo ate nga ebigere bya ddubu ate emimwa gy'emitwe gino nga giringa gya mpologoma ne batugamba nti ogusota guno gu
sitaani
gwe gwagiwa entebe yaagwo
gave it its throne
amaanyi
the power
n'obuyinza bwonna
and all the authority
yesu yeebazibwe nnyo so twagenze okubanga tulaba mu kubikuli b'essuula eyo eyo
17
olunyiri olwokuna nga tulaba n'ekikompe ekirimu ebyemizizo byonna ebya
setaani
ebyemizizo ebizikiriza
nabe
tumanyi nti sitaani yajja okubba okudda
n'okuzikiriza
wamu n'empitambi zonna ez'obwenzi bwa
Jezebeli
yagenda mu maaso n'okuba
nabyo
naye ekizibu ekiri wano ekyetaaga okwongera
okunnyonnyola
entebe eno efaanana
etya
era amaanyi nabaki nabuyinza ki obwawe bwa Jezebeli
sitaani
bwe yali alina
Satan had
ntebe nabaki
what form of throne
buyinza nabaki
what form of authority
era maanyi ki
and what form of power
ebyo byemu ku byetaaga okunnyonnyoka
what we need to again explain
tulyoke tulabe nti dda kituufu
and we see that truly
Jezebeli asobola okuddukanya emirimu
Jezebel can govern the works
ng'ali wamu ne bamalayika abaagwe
together with the fallen angels
okuddukanya emirimu nga sitaani bwe yali agiddu
works as Satan brought them on the world
naye kisobola okuyamba okukakasa ekyo
but what can help us prove that
we kusooka okutegeera ntebe nabaki
is to first realize what form of throne
buyinza ki obwo
form of power
n'amaanyi genkanaki
and what authority which was given from Satan himself.
The evil-governed
plans of Satan.
Yes,
praise Jesus so much.
Want
to get on explain of that? Ask what that throne is in what form. There are two words you have to know about the throne. Let's speak of the throne. First, let's first speak of the throne. That you see the throne in two forms. There is a seat and a throne in the ocean, and it's the ocean. And there is a seat sitting in the human hearts. That holds the many waters.
Yes, yes.
We are going to see two forms of thrones.
The throne
which is under the ocean.
And
the real throne in the hearts of human beings.
Let
people realize where they can sit to reign very well.
Yes, yes,
praise Jesus so much. Of poverty, power, and throne. And we don't know those thrones are what for. For the throne is of the kingdom. And when you sit, you can command all commands and they work immediately.
Yes, we have seen
Jesus. Jesus
so
but if you want to see the throne, you want to sit in two ways. First, there is a throne right within the ocean.
One of Atlantic Ocean.
At the Atlantic Ocean.
Bermuda Triangle.
Bermuda Triangle.
Yes, we have seen
Jesus. Jesus so much.
Then in the interview,
and the throne in human hearts. There they can reign. Let's read of those thrones.
We
first targeted that in the heart of the sea. According to Ezekiel 28, from verse 1
and to 5.
Ezekiel 28, verses 1.
Ekigambo kya Mukama ne kijjira nate nga kyogera nti, omwana w'omuntu, gamba omulangira we Ttuulo nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda, nti kubanga omutima gwo ogulumisibwa, n'oyogera nti nze Katonda, ntudde ku ntebe ya Katonda wakati mu nnyanja, era naye oli muntu buntu, so si Katonda.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus so much.
Ekigambo kya Mukama,
the word of the Lord,
come out for you,
the Lord Jesus,
when
he was still appearing to the prophet in the visions.
Yamugamba,
he told him, he told Ezekiel, that prophesied to the king of Tyre, tell him, though you lift up your heart, and you say, that I sit on the throne of God, in the heart of the sea.
Yes,
praise Jesus so much. What we first remember is one thing.
Satan
to be called the king of Tyre.
Remember,
he had captured this world and claimed it to be his. When you read of him in the Luke 4, from verses 1 to 10, and Matthew 4, when he told the Lord to bow for him and worship him, that
will
give him this world, that it was given him. Read Ezekiel 28, verses 1 and 2. And you hear me called Prince of Tyre. Don't be surprised. He claimed the world as we had given it to him. As we've given you examples in Luke 4 and Matthew 4.
And
when you see that they are speaking to him, he sat in the throne of God which is in the heart of the sea. Let's repeat Ezekiel.
Ezekiel 28 verse 1. Ekigambo kya Mukama ne kijjira nate nga kyogera nti, omwana w'omuntu, gamba omulangira w'e Ttuulo nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti kubanga omutima gwo gugulumizibwa n'oyogera nti nze Katonda ntudde ku ntebe ya Katonda wakati mu nnyanja.
Owulidde bwe yagamba,
you hear what he spoke,
yagamba nti atudde ku ntebe ya Katonda wakati mu nnyanja,
in the heart of the sea.
Omanyi tugenda kulaba wakati mu kifo ki we yali akoze entebe eyo gaggatti.
You know we're going to see what place he had made that big major throne.
Entebe gyeri ebyaddala wansi mu nnyanja.
The throne is there truly under the ocean.
Mu Atlantic Ocean.
At the Atlantic Ocean.
Mu kifo ekimanyiddwa nga Bermuda Triangle.
The place known as Bermuda Triangle.
Entebe eyo weeri.
That seat and throne is there.
Baagikola mu mayinja ag'engeri ag'enjawulo.
They made it in the different type of thorns.
Basaddaakirako buli kusaddaaka kwonna.
They sacrificed upon it every form of sacrifice.
Osobola okumaintaininga n'okusika amaanyi g'ensi.
To be able to maintain and capture powers of the world.
Ani waliwo ekizibu kye tutamanyi
abantu. There is the problem which we don't know we on the world.
Etambulira mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu.
The world.
Etambulira ku maanyi ag'omwoyo.
The world moves by the power of the
rotating
in the rotation,
mu kukuza ebintu byonna,
growing all things upon it.
Naye bafuba okukakuŋŋaanyiza ku ntebe eyo,
but they try to fuge gather it upon that throne that they
omutima gw'ennyanja
in the heart of the sea.
Eri efuge eriri mu nnyanja
eyoyinza
okuba totalitegeera bulungi.
Under the ocean, maybe you not understood it yet.
Amaanyi ageetoolooza ensi n'agakuza ebintu.
The power rotating the world that grows things in it.
Baabawulira nga baandika kutenga gaabwe.
Till they would have captured it to be theirs.
Ne basobola okufuga bulungi ensi.
And they can reign over the world
well. Bakeera ku makya ne bagamba teri kumera muddo.
And they wake up tomorrow, they say there is no more growing grass.
Ne gutamera.
And it never grows.
Teri njuba kwaka n'etayaka.
It's fun to come out and you never get
like.
That is still there. But when you reach that place, you find powers written on that throne, and they try to control the power. That power, after it reaches that place,
baddamu ne bagafulumya.
They release it out again.
Natugayita evil powers.
And we call them evil powers.
Amanya amafu amabi.
Evil powers.
Obuuza ennyo ku Katonda.
When you ask much about God.
Wali owuliddeko nga waliwo waya ezaagala okuva.
You ever had as if the wires wanted to blow out of you?
Gakomyawo nga bakusaddaase bakoze ebintu byonna eby'obubi.
Bring them back when they have sacrificed that all forms of evil.
Nga gatambulira nga lyenseeno.
And walks upon the firmament of this world.
Kituuka ekiseera nga bw'oba oyagala okubuuza ku Katonda.
A time when you want to ask about God.
Owulira nga waya ezivaako.
You feel as if your wires want to get blown in your head.
Naye nga bagakuŋŋaanyiza ku eyo entebe.
But they gathered his powers upon the throne.
Sitaani n'ayagala kugamba entebe mumanyi nti kaakano si yagitudde.
Right now you know Satan is not the one sitting on the throne.
Yezebeli yali mwera be bamusinkana abasinga balowooza basinkanye Sitaani.
Yezebel is the one on the throne, but when they find her, they think they have.
Naye singa omwoyo si yali omwoyo w'amaanyi.
If the spirit wasn't the
omwoyo wa Katonda.
Power, the one of God.
Singa tuli bubi ku nsi kuno bangu
buli. They have been bad law from the world.
Singa baakontrolinga dda omukka gwonna gwe tussa.
They would have controlled all the oxygen.
Ng'agaana okubavunnamira tebamuwa mukka.
And whoever never bows to them, they don't give him oxygen.
Kubanga ekyo n'okutuuka leero bakyakirwanako.
That up to now they are fighting on it.
Naye kikyagaanye.
But it still fails.
Bafaafaagana n'omwoyo omutukuvu balwanagana naye
bulijjo. With the Holy Spirit.
Nsuubira n'ekyo byongedde okitegeera.
I expect you have gotten that.
Kiki ekiri ku ntebe yali mu nnyanja wansi?
What is upon the throne?
Omanyi oyinza osoma n'ogamba entebe ya Sitaani mu nnyanja.
You may read the throne of Sitaani.
Olowooza katebe kano ng'akambulidde mu
ntuula. Like a usual seat.
Mulimu abasajja be mmanyi ku nsi kuno.
There are men I know of on this world.
Abaweebwako okutuulako mu ntebe eyokatini. Yasa eddakiika n'etawera
nakuwera. To sit on that throne, not even a minute.
Naye baakomawo nga bazibu nnyo.
But they came
mu maanyi g'ekizikiza.
When they were very wild in powers of darkness.
Era abasinga babeera tebakyatambulira na bigere wano ku
nsi. Most of them normal walk with feet on the world.
Babeera babula bubuzi.
They just disappear.
Abamu bakozesa amaanyi aga atmosphere.
Some of them use the powers of the atmosphere to disappear.
Naye olw'okuba nti si gaabwe ga mwoyo omutukuvu.
Because it's not theirs, it's for the Holy Spirit.
Tebasobola kugalwamu balwanagana nago.
They can't delay much in it, they can fight with it.
Amaanyi ge bayita gravitation force.
The powers they call gravitation force.
Bw'okasuka ekintu mu bbanga kigakuba
nekikomawo.
Baagala bagalizisinge bagayitemu batambule ensi yonna nga
ebaagala
ne gabasindika.
Efujjo
eriri
eyo atta.
Waliwo bannabbi n'abasumba b'emmanyi abaatuulako
ye
paapa atuulira mu ddala.
He the pope officially sits in it.
And the
elective from there, they don't elect him from Vatican. What is out there? Let's move on here.
Jezebel,
a throne, you think it's the usual throne. And there are those with photocopies of those seats. Most religion.
Even
false prophets in the
tradition.
Usually those seats are red, white. And the pastor alone sits there, no one else sits there. And they hold much sacrifices. Many things have appeared to be on that throne, wanting to fight the powers of the Holy Spirit, and they want to make them into powers of darkness. It is so sad.
And
most people in the world, we don't know what's moving on. When we heard the Thessalonians, they want to fight the Holy Spirit, put him out of the way.
And
this you hear, they have attached upon him the Holy Ghost. To bring the Spirit to spread
it.
That called it the Holy Ghost.
But
that is not the real Holy Spirit. The thing they tried to do was tested many years back. Before Satan was imprisoned. But it failed. Up to now they are in that battle. Try to see they control the stars in the space. Different things, yet they calculate them off on the ocean on the top of it. Now, many things happen. Let's move on in Ezekiel. I wanted you to realize what throne was given to Jezebel. That Satan gave Jezebel. How does it appear? What does it do? You may think it's a throne of just sitting in it. Let's read and hear.
Ezekiel
28 verses 2.
Nti omwana w'omuntu, gamba omulangira w'Ettuulo nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda. Nti kubanga omutima gwo gugulumizibwa, n'oyogera nti nze Katonda, ntudde ku ntebe ya Katonda wakati mu nnyanja. Era naye oli muntu buntu, so si Katonda. Newankubadde nga wasimba omutima gwo ng'omutima gwa Katonda.
Newankubadde nga yasimba omutima gwe ng'omutima gwa
God. Planted his heart like that of God.
Kugamba, omanye bw'abeera entebe eyo oba ogituddemu.
When you sit in that throne,
oyinza okuwulira mbu nga gw'oli Katonda.
You may feel that you are God.
Kubanga ogezaako controlling atmosphere.
When you try to control the atmosphere.
Twogera ku atmosphere, twogera ku bbanga.
Ensi
n'ebirimu ne wabweru
w'ensi.
Bafuba okulaba nga kati batuuka ekiseera bakontrolinga enjuba n'engeri
gy'etambulamu.
Era olugendo olwo olw'okukola ebintu
ebyo
baawulagako Danieli
mu Danieli
essula ey'omusanvu. Baamulagira ensolo eyo ey'okuna by'erina okukola okwagala okukyusa obudde
and the laws of things. Remember,
if
you want to change time,
to
get the sun for its what counts. What's moving on? The
other
throne, not a usual throne.
The
throne of fighting the powers of God to turn them into dust of darkness, which has become very hard their way. Fight with the Holy Spirit is not something very easy. You know the Holy Spirit is everywhere. Now they got a problem to fight with him. Remember, they say he lifts his heart as that of God. They say he sits in his throne.
Yes, he was even.
Praise Jesus. You remember the one spoken of here is Satan. According to what we read in Isaiah. Isaiah 40. From verses
9
unto 12. Let's read there and we hear.
Isaiah 40:9.
Isaiah 14 from verses 9.
Amagombe wansi gagugumuka kululuo. Okukusinkana ngojja. Gagolokosa abafu kululuo. Abakulu bonna ab'ensi. Gayimusisa bakabaka bonna abamawanga okuva ku ntebe zaabwe. Olwekkumi. Abo bonna baliddamu ne bakugamba nti, era nawe ofuse munafu nga ffe. Ofaananyizibbwa nga ffe. 11. Ekitiibwa kyo kisibbwa emagombe. N'eddoboozi ly'ennanga zo envunyu zaaliriddwa wansi wo, era envunyu zikubiseeko. 12. Ng'ogudde okuva mu ggulu, Gulusifa, emunyenye y'enkya, omwana ow'enkya, ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka.
Omanyi Lucifa sitaani kennyini?
No, Lucifa, Satan himself.
Yeeyitanga munyenye y'enkya.
He used to call himself the morning star.
Omwana ow'omusana.
The son of the dawn.
Gwe tuyita Illuminati.
Whom we call the Illuminati.
Era gwe bawulira bonna abeeyita Illuminati, omanyirawo batabani ba Lucifa.
All who call themselves Illuminati, you know they are offsprings of Lucifer.
Yes, you have raised
it. They appear of light, yet they are of total darkness.
Yes, you have
raised Jesus. When you look at verse 13 to 15,
Joseph
lifted himself, wanting to sit in the throne of God. It was hard to go in heaven to sit on it. But he did it, made his own throne in the heart of the sea,
Atlantic Ocean,
the Atlantic Ocean,
Bermuda Triangle,
the Bermuda Triangle.
And David, kugamba, naapakiramu buli technology, buli chikora chonna.
Packed every technology,
ekisobola okukunganya amaanyi.
Any act which can gather powers.
Agomoyo mtukufu agabunye wonna mu atmosphere.
All the spirit has spread everywhere in the atmosphere.
Naye ekizibu,
but the problem,
ogakunganya ogafuura ng'ekizikiza,
gather eternity to powers of darkness.
Era se ogakunganya akamatini tena,
gather a little,
kibazibu walidde.
It is hardened their way.
Singa kati wa controlling ense eno, singa tuli omuzibu.
We would have controlled this one, would have been worse.
Naye kati ekizibu ekiri tebasobola.
But the problem where it is, the
kizibu nnyo okumalayo amaanyi g'omwoyo
omutukuvu. Very hard to finish the powers of the Holy Spirit.
Kizibu ddala.
It is hard indeed.
Naye ng'amaanyi ag'ekizikiza g'omwegali mugawulire mutera okugawulira nammwe.
Of darkness in the world, you can even feel them sometimes.
Gamalako abantu ebirowoozo ebitegeerekeka.
They face out all thoughts which are meaningful.
Omuntu nga bw'agezaako okubuuza ku Katonda.
When someone tries to ask of God,
okugenda ennyo mu kumutegeera.
Go deeper in understanding him.
Awulira resistance naye gy'atamanya gy'eva.
They feel a resistance they never know where it comes from.
Awulira ng'ayagala kugwa ddalu.
They feel the one who gets mad.
yeerabira gy'ali
nagawanekandikira
olowooza ebintu
byaktondaofgod
yesu yebezibwe
praise jesus
amen katweyongereyoko mu isaya owulire
let's move on in isaiah and we hear
isaya esura ya 14 n'olunyi lw'ekkumi
n'esatu isaya 14:13
n'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu ndigulumisa entebe yange okusinga emunyenye za katonda era ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiiko bwa kkono 14 ndirinnya okusinga ebire we bikoma ndifaanana oyo ali waggulu ennyo
kwegamba ayagala nnyo faanana oli kitaffe waggulu w'eggulu
appear like the father above the heaven
ku ntandikwa
in the beginning
ekintu ekizibu
ddala
kati bwe yalaba ebyo byonna
when he saw all that
biyina bisobola okuba ebizibu
that they can be hardly said
soke mara oteeka entebe gagadde
let me put a major throne
eringa eya katonda
which is like of God
ekuŋŋaanya amaanyi gonna
which covers all the powers
omanyi entebe ya katonda yeetolodde amaanyi g'emiyoomusanvu egya
katondamungeri
ya musoke
in the form of the rainfall
okumyasa n'amaloboozi n'okubwatuka
thunderings and the lowering
kizibu ekiriwo bwoba otuuse ku ntebe eno eri wansi mu
nyanja
sibonaye yagiteekako
ebimyansuka
eyeetoloola amaanyi
yonna
yesu
yewezibweerabye
yatulaba tuli mu lugendo
lwaggulolwatambula
mu
bayibuli
naye nga tuli kanyumiro kanaako okutegeera sitaani ne bamalayika
baabaago
era nga tutunulidde kankani ebyaddirira oluvannyuma lw'okugulwawo kwa sitaani ne bamalayika
b'emuggulu
akanyumiro ke tulimu okukakasa ddala obuyinza n'entebe n'amaanyi ebya
sitaani
yabiwaayo eri Jezebeli.
Gave them to Jezebel.
era namukwasa ne pulani ye,
and even gave him his plan
mukikombe ekyazaabu
in the golden cup
ekijjudde empita emizizo gya sitaani
filled with abominations of Satan
n'empitambi za Jezebeli
and the filth of Jezebel
magic book
the magic book
ekitabo kya sitaani
the book of Satan
ekijjudde kwezi
which is filled with his schemes.
Tutunulidde nnyo mukubukakafu nga tutunulidde kankana entebe
we've looked one of the books and now we looked at the throne
entebe yawera Jezebeli entebe ya sitaani efaanagana etya
the throne of Satan how does it appear
eri mu kifo ki
it is in which place
wasi mutima gwenyanja
under in the heart of the sea
Atlantic Ocean
Atlantic Ocean
ekimanyiddwa nga Bermuda Triangle
less known as Bermuda Triangle
wano oyongera okumanya ebintu ebirala ebiri ebuziba
here you move no more deeper things
omanya abantu bamanyi bulungi sitaani
you know people don't know well Satan
balowooza gye emizimu gy'ebika
think that the demons of their class
naye munanga olwa malayika abaagwa
friend those are fallen angels
kakati waliyo abakulembedde mu Jezebeli
now there is the one who is the leader over them Jezebel
katuula mu ntebe yennyini eno
tusomako right on the throne we are reading on
oluvannyuma lw'okuba nti sitaani n'abamukuba malayika abaagwa abasiba
Satan and some fallen angels were imprisoned
yesu yebazibwa
enyo
ekigenda mu maaso mu nsi muno
what's moving on in this world
oyinza okuba badde gwe mulokole tomanyi ky'olwanagana
nakyo you born again never knew what you're fighting with
naye kye tulwanagana nakyo
but what we fight with
bwekityo bwe kifaanana
that is how it appears
eno yentebe gye tulwanagana naye eyo obwakabaka bwa sitaani
throne of the kingdom of Satan we fight with
gye tuwulira nti bwe baakasuka ekibya ne bakuba entebe y'obwakabaka bwa sitaani
here when they threw the ball and they struck the throne of the kingdom of Satan
entebe si nyangu gwe
the other throne is not easy
naye nga kukumanya ag'omu ntukuvu atuweebwa
ato the power of the Holy Spirit
tuli bawanguzi n'okukira
we are more than conquerors
bwe bulaba nga atugamba si lwa maanyi
that's why he tells us not by power
si lwa buyinza
not by
naye kulwa mwoyo wa Katonda
by the Spirit of God
angubuli olw'entebe eyo
let me tell you by that
singa tetuweebwa mwoyo mutukuvu
if we're not given Holy Spirit
osobola kumala mwezi ku mazima ng'ogwogera
spend a month speaking truth on this world
wanga ng'ogwogera olina n'okuwungira no katuli
speak and get mad around the pulpit immediately
gera toyina muntu kumungu eri weka
speak without the Holy Spirit alone
kyogera bayagamba abatume temugenda
so I told the apostles don't go
taka ngo muntu kuva maze kujja
the Holy Spirit has just first come
na ba wamani
and he will give you power
sobola simbula busimbu zote ogenze kugolira
go to pray
tosobola kumara mwezi kumazima
spend a month
ngo chaagogera
you still speak it
oyiza nokubula nobulira wali mukubo abadde ava okubuulira n'obula
you can even get lost one was be preaching
ogenda okuddamu okula nga oli mu nnyanja nga bakutuddedde
you are in the ocean they have already taken you there
sikutiisa mpulira bigenda mu maaso
I'm telling you what is moving on the world
era okakasa nti weetaaga nnyo n'omwoyo
mu you prove you need much the Holy Spirit
yesu yebazi
praise Jesus
kakati entebe eno sebo
now this throne
kani mbiro biringa avudde eri mu ggulu
when he had left heaven
mu kibuga kya Katonda
in the city of
Jerusalem ekyomu
Jerusalem of heaven
yakkangayo n'agalamira omu
he used to get down and lie in the throne
n'alabira ddala okufuga okw'ekitalo kwalimu
so the rulership of extreme which is into
era yayitiranga nnyo emisiri
and he passed usually in Egypt
bwe yalinga ajjanga ekizungu
when was coming as a lightning
nga ka mu oyo wansi mu nyanja ku ntebe ye
falling in the under the ocean on the throne
kati sote mu Ezekiel
let's
abiri mwenda
Ezekiel 29
katuvwe kulizo kapa kurokusa
Ezekiel esura ya abiri mwenda n'olunyiriri olusooka
Ezekiel 29 verses 1
mu mwaka ogw'ekumi mu mwezi ogw'ekumi ku lunaku lw'omwezi olw'ekumi n'ebbiri ekigambo kya Mukama nekinjigira nga kyogera nti omwana w'omuntu simba amaaso go okwolekera Falaawo kabaka w'e Misiri omulagulireko ne ku Misiri yonna olwokusatu oyogere ogambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti laba ndi mulabewo Falaawo kabaka w'e Misiri ogusatu ogunene ogugalamira wakati mu migga gyagwo ogwogedde nti omugga gwange era ngwekolidde nzekka
under the ocean
omusoto ogwedda erinnya farao litegeeza omusoto ogwedda
name Pharaoh means the olden
serpent
Satan himself
sebo ngagaramire yuwansi munyanja
he is under the ocean
yakorayo
he met there
kwata amazzi ne bagayimusa
got waters lifted them
ekigambo ekyo kyoli anti bamuda triangle
what you hear bamuda triangle
abantu akakali mu triangle form akakali mu amaanyi ag'ekizikiza
being in the triangular form with powers of darkness
agasike nyonyezi itawo ne meri bikiyo
captures the ships and the aeroplanes passing there
eri wansi basula amazzi akafaako konna
under the wonder the lifted waters in other place
era bayinza okutwala n'olowooza ogenze mu ggulu
and you may reach there you think you've got to heaven
kubanga yakola eggulu lye eri
for he made it heaven there
na entebe y'obwakabaka n'agitutaayo
of the kingship he put it there
yeetoolooza amaanyi awo wonna mukafaao
ng'asinzira
wansi yennyini eri mu nnyanja ku mutima gw'ennyanja
at the heart of the sea down
oba obitegedde bulungi
you've understood well
so yagenda nayo n'agalamira
wedda to lie there
nfuga buli nsi eno
raining over the world
omanyi bw'obeera eri oba olaba atmosphere yonna emunyeenye zonna mu
ggwanga
oyina n'okulowooza oli mu ggulu liri ebyenyini oli mu nnyanja
wansi
agalamira mu ntebe nga bw'omanyi entebe
ez'obwakabaka
n'alaba engeri gy'afugamu ensi
so how he reigned over the world
kyobulaba yagamba mukama waffe yesu
told the Lord Jesus in Luke
olukanya oyo olusooka paka olukumi
from verse 1 to 10
nti vunamira nkuwa ensi eno yonna kubanga yampeebwa
I'll give you the world for it was given me
ekintu ekyali kikyalemaganye kubanga teri yali agimuwadde mubutongole
which had failed for no one had officially given it to him
ye bwe yalaba ng'asobola okuŋŋaanyayo kutwanya otumu
when he saw he can gather some powers
naayigganya ensi eno n'abagirimu
and tormented this world and people in it
n'alowooza kati obuyinza bonna abulina
and thought he has all the authority
naye munnange ekifo ekyo wekirina entebe gy'eri
that place is there and the throne is there
era bwe baotunulidde mu ezekiyeri 27
when you look in ezekiel 27
bagenda mu maaso n'okutwaga eyo wansi mu nnyanja
they move on to show you under the ocean
naye engeri gye baazimbayo
and how they built there
ne batulaga n'omulongooti
and they show us the mess of the area
okusika ebintu byonna ebijja mu kifo ekyo
which captures everything fleets which come in that temubuza
buzibwa ku kigambo Bermuda Triangle
don't be confused over the word Bermuda Triangle
ekiri mu Atlantic Ocean
which is in the Atlantic Ocean
okulira na America
which is there America
tubakubuza buza nti bamanyi kigenda mu maaso
they shouldn't be that they don't know what is moving on in that place
America is number one mu kumanya ekigenda mu maaso
America is number one in knowing what is moving on in that place
Russia na yebi manyi
even Russia no
Ingereza bakimanyi
England they know it
amawanga manji abayitibaga G10
nations called the G10
tamanyi bulungi ekigenda mu maaso
no but moving on there
kubanga aba G10 yabo
for both G10
amabega wabo waliyo ge tuyita amayembe 10
behind them with their what we call the 10 horns
oba ba fallen angel 10 abakulu
of the 10 major fallen angels
ne tujja okulaba mu maaso awo
those we shall see ahead there
so weetaaga okutegeera
now you need to understand
nti ekifo ekyo weekirira kirimu entebe ya
Satan that place is there and it holds the throne of Satan
newankubadde waliyo obutebetebe obulala
even though there are other minor thrones
obukoleddwa mu migo egy'enjawulo
which you've made in the different streams
naye wano we wali entebe enkulu
here is where there is the major throne
entebe ya Satan
the throne of Satan
yakwasibwa Jezebeli
which was given Jezebel
ekuŋŋaanya amaanyi
which gathers the powers
nga baagala okugatabikamu agaabo ag'ekizikiza
want to mix in their powers of darkness
amaanyi agaddukanya ensi eno
the powers rotating this world
agameza ebimera
which cause plants to grow
kugamba obwengula baagala bakwata eri obwengula bonna babukyankalana
capture it and form it to mess it up
naye ebijibu bikyali ti omwoyo omutukuvu ng'aliira amaanyi manyi
holy spirit has much power
yesu yeebazibwe
praise jesus so much
katusomee mu ezekiyeri 27
let's read in ezekiel 27
olusooka paka olwokutaano
verses 1 to 5
ezekiyeri 27 n'olunyiriri olusooka
ezekiel 27 from verse 1
ekigambo kya mukama ne kinjira nate nga kyogera nti naawe omwana w'omuntu tanula okukungubagira tuulo ogambe olwokusatu ogambe tuulo nti ayi ggwe atuula awayingirirwa mu nnyanja omusuubuzi ow'amawanga eri ebizinga bingi
yesu yeebazibwe
nnyo
olaba awali omulongooti ogwo gwe tugenda okulaba
where the mess we have to see all the area
twalaba sitaani yakanganga ng'ekimyansi.
We saw Satan used to come down like lightning.
N'agwa wenyini.
And he falls right
awali omulongooti
where the master is.
Then n'egumusanga wansi eri ku kitebe kye.
Lower him right at his base.
Awali entebe.
Where there is his throne.
Eyo bwakabaka bwa Satan.
The kingdom of Satan.
Okay, katugiene mmaso.
Ezekiel 27:3. Ogambe Tuulo nti, ayi gwe atuula awayingirirwa mu nnyanja, omusuubuzi ow'amawanga eri ebizinga bingi, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, gwe, ayi Tuulo, oyogedde nti nze, natuukirira mu bulungi. Olwokuna, ensalo zo ziri mu mutima gw'ennyanja.
Ensalosalo ndoozo zitegeera bulungi.
Realize the borders.
Ensalo ezo,
those borders.
Kwe kafuko olya nti Bermuda Triangle.
Unless you hear Bermuda Triangle, it's triangular.
Those are the borders.
That place appears in the same shape right under the ocean. Captured waters
from
the and they wrapped it up. Up.
And they said,
we took and capture the world.
Those
are the domains in the heart of the sea. Don't be confused that the place is not there.
No people confused.
Those of the NASA and the armies of the Americans. They know very well everything there. How they have condived with Satan wanting to reign over the world. And they passed through Jezebel, whom now was given throne. They usually call her Baphomet. Praise Jesus.
And
you see how with breast.
You
have seen Baphomet?
What we have projected.
We don't have projector now.
We
would have projected it. And in the throne.
And
have horns, two horns. The head is like of a goat.
Yes,
praise Jesus. God is marking these borders for us.
It's
what I told you, the journey. The journey moved through the Bible to show you the truth the Bible speaks of. Bring us the true image.
Yes,
praise Jesus so much.
Let's see what
form of throne Satan gave to Jezebel. And it's in what place?
First
seen this one, which is in the heart of the sea. And you go see the one they have put in a human heart. Let's first finish this one.
Ezekiel 27:4. Embaawo zo zonna baazijja mu mberozi ekiva ku Seniri. Bajje emivule ku Lebanoni okukolera omulongooti.
Omulongooti gwo weeguli.
The mast is right there.
Era ne mugusinga nanga kufukutuseyo
kulyawo. If you find that
mukafaka ka Bermuda Triangle.
Area it's come out the portion of the Bermuda Triangle. And it wants to come out.
Buli ekiyitawo balina okukikwa.
Everything to pass there they capture it.
Kakisike
chwa. They capture it immediately.
Gemani gendeleza ko kugamba.
Those are the parts I've tried to tell you.
Gemaga rusi. Gebasi sinzira mubasike amanyi ka atmosphere.
Based on
gravitational force.
Capture the gravitational force of the atmosphere.
Amanyi agwa
the powers of the Holy Spirit captures the stars in the sky
and
which refuses us to move up.
Government
on the other throne.
Do you
know the sacrifices in it there?
Bakora
do all forms of sacrifices.
They
for life in the blood. At least they gather the life in it.
Able
to empower their powers of darkness. They can overpower powers of the Holy Spirit which spread everywhere. Ezekiel 27:6.
Enkasizo bazikoze mu miera eje basani. Emangazo bazikozesa amasanga agawayirwa munzo ezaba kubizinga bya kitimu.
Yes, yebazibwe.
Amen.
Tusinze okutunulira ennyo tegeere ekifo ekyo kiri ludda wa.
Focus much, you know where that
entebe yeweri.
Where that throne is.
Nsubira otegedde bulungi ekifo ekyo bwe mutatwa yangu.
Understood the place for Bermuda Triangle.
Etugambe nti omulongooti ogwo gwazimbibwa.
But we tell you the mass which they built.
Nga gutuukirako ebyombo by'aba alien and malayika abaagwo.
Upon it the fleets of the aliens, the fallen angels reach on it.
Nga tujjukira mu biri ebyayita.
But remember in the eras past.
Sitani naye yakangawo ng'ekimyansi.
Satan used to get down there like lightning. And he went down there to lie in the throne.
Yes,
praise Jesus so much. When you look to Luke, he speaks this on this issue.
Luke 10:18. Okugwa ng'okumyansa.
Yes, it was
very famous so much.
Those abamu mumanyi sandals.
Some of you know thunders.
Is it
the thunders, the lightning strikes?
That's
how
we
when was still in the city of God. The kingdom of the stars. Get down the planet
Earth.
Enters it like a lightning in it. And it goes right at the
mast.
And
it
lowers him down to his throne. Under the ocean. But that throne. Right now we know it as a throne of the
beast
on which Jezebel
sits.
People think perhaps it's an animal there which comes. Animal or beast? No. This is the spirit of Satan put in that throne. And that spirit fills Jezebel inside of her.
And
says, come, move on, mess up this world. And to divide powers to the 10 horns. 10 groups of the major fallen angels which come from the 3. We started off last time in Revelation
18.
Praise Jesus so much. When they explain in Revelation
16,
they move on to show us that throne. It will be destroyed after.
Revelation 16:10.
Yes,
we have this angel with the bowels of the wrath of God in Revelation 15, verses 1 to 5. But the angel holding the 5th
bowl
was commanded to be poured where the throne is, the throne of the kingdom of the beast. The kingdom of Satan.
The
kingdom of Satan. Where is its throne? It is under the ocean.
Yes,
praise Jesus so much. And when they tell you that peace, after being poured upon this ball, their throne will be destroyed. This is the authority of the Holy Spirit.
So
we will believe in the Spirit of God. God